Yiza uzokuziyolisa kuwona mculo osemgangathweni ophezulu eAfrika. Kweyesixhenxe ibuyele ekhaya Pan African Music Festival eMonti. Xa kuza kubakho imvume ezifana noNathi, Busiswa, Ricky Rick, Casper Nyovest, Mikasa, Kaifa Simenya, Thandiswa, Zonke, Zahara, no DJ abafana noLulo Cafe, DJ Pasta, no DJ Anda. Awufuni tu ukuphoswa. Biyozela ilifa leAfrika jikelele nge-20 zikaDisemba namawakawaka abanye abathanda imculo eBuffalo Park Cricket Stadium kwibuyele ekhaya Pan African Music Festival walonyaka. Ungena nge-R200 kulo mbhiyozo wezenkcubeko kwaye wengeze nje i-R50 ukuba ufuna ungena ne-cooler box yakho. Amatikiti afumaneka kwa-Computicket kule venkile.